Tuhia ki te rangi, tuhia ki te whenua, tuhia ki te ngākau o ngā tangata, ko te mea nui, ko te aroha, ti hei mauri ora. Ko rangi toto te maunga, ko Waitemata te moana. Ko Hera Dunleavy tōku ingoa, nō reira tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. I te timatanga ko te kore, te kore te whiwhia, te kore te rawea, te kore i ae. Te kore te wīwīa, te kore te pō. Te pō nui, te pō roa, te pō uriuri, te pō kere kere.